salamu kipenzi kukutafuta wewe. Chajabu nafika kipenzi utakipokea simu, yani unaniumiza wewe. Natoka zangu lendi naifata Dar es Salaam, kipenzi kukutafuta wewe. Chajabu nafika kipenzi utakipokea simu, yani unaniumiza wewe. Ai wewe, nimekupenda kweli, leo umeniacha na umekwenda mbali. Mpuuzi ndo navyoniona mimi. Aye wewe, jamani ndugu zangu, msione na jinamia tena ukulalia mwezenu niumizwa. Imeingia WhatsApp kitu lichotumiwa, ndio maana nalia uchungu mama. Aye wewe, aye wewe. Na ile sa video inasikitisha, nimeona kila kitu na utupu wake. Natoka zangu lindi naifata Dar es Salaam, kipenzi kukutafuta wewe. Chajabu nafika kipenzi utakipokea simu, yani unaniumiza wewe. Natoka zangu lindi naifata Dar es Salaam, kipenzi kukutafuta wewe. Chajabu nafika kipenzi utakipokea simu, yani unaniumiza wewe. Ai wewe, ai wewe, ai wewe, wewe. Ndugu zangu mnisaidie, mimi jamani mnisaidie. Naomba mnisaidie, mimi jamani mnisaidie. Wesibe nisaidie, mimi jamani nisaidie.
Watoto wa Molo, wachula uchizi, mtoto Bravo,
Adikane
Record.